Nyande fuu Yesu e waajina haala Allah nder si'a feere feere. E woodi wonde nyandere sey Yesu o yahi wongo wuro mo waajina haala Allah nder ardiiɓe diina ɗuuɗɓe. E woodi duuñaaru ɗuuɗndu nder wuro ngo han. Sey e woodi goɗɗo mo nanta ɗum. E woodi duuña nayo sey ɓe koƴo on ɗon tagu mo nanta ɗum. Ɓe ndillo ɓe ngari ɓe nani Yesu e waɗa haalaaji ɗuuɗɗi, haalaaji belɗi e hoyna duuñaaru. Ɓe ngari ɗon, ɓe ngari to Yesu, ɓe ndaari ɓe naata, ɓe keɓaa to ɓe naari nder wuro. Sey ɓe piloy, piltoy ɓe keɓaa to ɓe naari. Sey ɓe ƴeeñi wuro, ɓe ƴiɓi toon dow, ɓe njoofro on ɗon tagu mo nanta ɗum toon dow. Ɓe ndesimo. Sey Yesu yi'i mo, wi'i aan on ɗon buusaaɗo umma, hoolaare maɓɓe hoyniima. Sey ɓen ɗon mbi'i ardiiɓe diina jooɗiiɓe, o neɗɗo ɗum iri mooyeejo potneyɗo hoore muɗum e Allah. O wi ɓen ɗon, ɗume nyumeton e mooɗon, ɗume ɓuri hoyde? Wi'igo tagu umma, hoolaare ma hoyniima. Ɗume ɓuri hoyde? Wi'igo umma hoot hoy siri maaɗa ko hakkeeji maaɗa njaafaama. Sey o wi gaɗa ɗo han, emi woodi baawɗe hoynugo e yaafaago. Sey ɓen ɗo han nani belɗum wadduɓe on ɗon tagu, on ɗon ma nani belɗum. O wi umma hoot hoy siri ma hoot e seyo nana belɗum. Sey ɓen ɗon kayɗini wi o ne ɗum iri mooyeejo baɗeɗo ɗum fiika kaani ɗum koynoowo duuñaaru. Sey ɓen ɗon maalti Allah nani belɗum.